Aïe, 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 aïe. Et vous pouvez gagner le match.
Yeah. come se la vita bila copigana si esci in do wa anda mesa bele wa te si si esci in do come se la vita bila copigana si esci in do wa anda
Gone jaribu upende huo. Wadada peke yangu sio shule. Come on. Wadada jamani na sio. Wamekuja wadada leo. Wa baba mbona sio wa baba. Hold on, man. Come on, come on, come on. Watch what?
C.S.E.
C.S.E.
mami kama mnielewe ye. Sauti zako mbele za Mungu ni ya kumwadhimisha Mungu. Mwambie ushindwi na chochote, ushindwi na chochote, ushindwi na chochote, ushindwi na chochote. Come on. Mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Unaweza kufanya zaidi ya vile tulivyokuomba. Wapo kila goti litapigwa. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu. Uweza na nguvu ni yako.
Rabina Suba, Kizerate.